beat up para pam pam pam. Don't na chibu day.
Are you lizard?
Oh yeah. Splatinum. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Sorry, my contemplates on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. Never leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba, oh nchunie. Asa bebe mbusho mile kitu amekupa mama. Embucho tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele.
Nikomeshe kati 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 kati.